Ete madara kwa game niki kill he beat. Kuroga di mandera na kubring more hit. Cheki na ma haters na wacheki kakengeza. Kusaka tu mapesa kila siku kama Bobby. Kwa mic mina kesha wezi vuka ta uwe dingoni. Na saiki ya kuleta na kutema kama sumu. Majukumu ndia nifanya kwa I game mini dumu. Shukran kwa rafiki na pia manafiki. Sana sana mashabiki kwa kuni support. Kila kitu na chofanya wezo saa god. Kila siku mine hustle kibidi tumia maso. Muta jashu pate chako hapa kuna anga chaku idol. Nipo kwenye kasi nafanya miti kasi kuelimisha iki kizazi na tumia mistari kuwafunga ka polisi makasisi mitaani wan pupa kama fisi ashindwe ibilisi natema kile nahisi kwenye mai kila wiki na bado sitishiki cause najua niko fiti natema kile nahisi kwenye mai kila wiki na bado sitishiki cause najua niko fiti
bado tunaruka
kuwarusha na mzuka na mahaters wanazusha bado tunaruka kuwarusha na mzuka na mahaters wanazusha
kimistari wasidi kuhari tutamani tunaseka mali na ihali wasidi kuhasi mistari kali keto baka babi cheki lembe usiwe msembe ujini lenge ukiwa itembe kwani beste maisha titete fitu kemkem huwa iwana njenje nini negro tena mini hero tokea zero sasa ni makilo mini simple dara baka musho I'm making isto and I know you don't believe it. Sasa watu tuna haso damu msisa hao pale tuna kamu tuna hamu ya kurusha wantu kwa magambutu utauma na shafu sasa watu tulikuwa kafu na alafu sasa tumekafu na in my crew you may never want to and you cancel you ain't got no temple
bado tunaruka kuwarusha na mzuka na mahaters wanazusha bado tunaruka kuwarusha na mzuka na mahaters wanazusha
Tunaruka
Kuwarusha na mzuka
Na mahaters wanazusha
Tunaruka
Kuwarusha na mzuka
Na mahaters wanazusha
Tunaruka
Kuwarusha na mzuka
Na mahaters wanazusha
Tunaruka
Kuwarusha na mzuka
Na mahaters wanazusha
Tunaruka Na mahaters wanazusha Tunaruka Ruka
Bado tunaruka kuwarusha na mzuka na mahaters wanazusha
Bado tunaruka
kuwarusha na mzuka
na
mahaters wanazusha
Kama kawa bado tunaruka tupate wapi ndani ya greenhouse crazy duo peace.